harkafun da wato ta tsagefattota sagale America nagan tinyi suna ga wata multan sagale na America radio dan dambali gababa metro bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat television an mo satellite yo satellite Washington DC ra kallatin kadabar saganta fan oromoti guyan har'a jumat fulbana digdamia furbara kuma lama digdamito akala kofsa Ethiopia timo fulbana kuda furbara kuma lama furafur kesin me situn kesana ra antujbe horati nugusu tamre producer Kenya obbi Kenya kana akisat gabasale biyran rakqam asika qinde sine kasmus nanno adunya ra gabasale ergaman sine tesna odu adunya jalqamna gara ba faqadu tinsin dabar
kuma ummata Tigray ke wahat nanno motumma amara ke tatti magala qobbo fe nanno ijetti namottan naga irratti halilla rawatani ni jiratoni heddun du'u isani ragabatota wabe facchu dani maddi odu agence France Presse gabase akana moni ijan argane agence France Presse tifi manitti fulbana sagal barakuma lama abdidami tokko ganda gadamayu jedamu kan qobbo irra kilometri to bafagatu kesatti yemuki dattoni hiwati mesha warana takatta udafi manotan irade demanu murmin kayeture yemusana jiratoni lolawan kasani fi hidattoni hiwati bodatti debianus guyala mata debiani jiratota irratti halella rawatani namoni heddun midamaneyo Namina no sanarra bakate magala dasse kale tokko bakka tokkoti renfana mottan torba argu isafi isan kessafi namoni afuri misensota mati tokko akkata ani mirkane facchu isa agence France Presse tihi munisa gabafamera dubima motumana no amara obogizacho mulune namoni heddon hidattota hiwatin du'u isani akka odefanno kaban himani lakofsa namota duwani tifi akata isani tiduwani yenya kana ummata fi ibsina jechun isani himamera Komisini mirga namoma Ethiopia gama saati ni uminsa qobbo irratti gabasale naati saata ani argacha akkajiru ibsu isa agence France Presse himera. Adibrisumma ummata Tigray kanandura ibsa kennen himannana kana dhuga akkantane hibsudan alaturu isa gabasni agence France yadachisera. Bulchinsa naanno kibba zoni omo kibba ana daasane chikesatti lagni omo guute dambali uusati nkankaye jiratunni kuma jatami lama kee isani ra bukaaniyo. Gabasan vioye Jonathan Zabidiosi jiratuta balaka naan miltaan irragaif hangaota naanno hazopsi suudane akka gabasetti balaka naani hobishni barbadaye belladonni manasi kammita manuye muutaw mannottan barumsahe dune lolaka naani miltaan irragaif. Bulcha ana kanta ani obo kabrarra utakilu gandotan ani chake sajirani afurtama kesa soddomi lama lolal arrukutamani misomni kotisa barbadaer. Zoni omo kibbati itigafatama lima komunikashini kanta ani obo malaku lama akabi oyeti manetti balasun kangawu dandae hidi umna elektrika maddisisu kangibe sadafa bishanin wangu tamefi hirritu afjedame bishan gadlakifame laga omoti dangala u isatini jelaniru. Bara darbe sirakkoon walfakkaatan akka uumamee tureefi balaa ammaa kanaan namoottan lamarratti miidhaan salphaan gawuu irraa kan hafe lubbuu namarratti rakkoon qaqqabee akka hin jirre aangawoonni ibsaniiru. Gareen naga eegdota gamtaa Afrikaa inni Somaaliyaatti argamu kan AMISOM jedhamee beekamu waraana biyyoolessaa Somaaliyaa wajjiniin qindoomina uumuudhaan garee hidhattoota Al-Shabaab jedhamurratti duula banuudhaafi qophaa'uu isaa beeksiseera. Wiltu waltaninsa kune kam umame filanno biyyatti keessatti geggeeffamuuf jedhu gufachiisuudhaaf gareen Al-Shabaabi qophii gochaa yemmuu jiru ta'uu isaa gabaasaan VOA Muhammad Kaahiyyee Moqadishoo irraa gabaaseera. Sirna wiirtu waloo hundeessuu kana irratti karaa waraana mootummaa Somaaliyaatiin kan argaman Jeneraal Odoo Yasuuf Raagii karaa AMISOMiitiin immoo Meejar Jeneraal Wiiliyaam Kitisaa Oshuumee hirmaataniiru. Yeroo ammaa naga eegdonni gamtaa Afrikaa 2020 ole akka Somaaliyaa keessa jiranu ni beekama. Manni murtii waraanaa Somaaliyaa lammiileen biyya alaa lama hidhaa waggaa 15 akka adabamanu murteesseera. Manni murtii Moqaadishootti argamu kun dhalataa biyya Biriteen kan ta'e Daaren Antoonii Baayireenzii fi lammii Maaleejiyaa kan ta'e Ahmed Mustaakiin Biin Abdullaa Hamiid irratti kan murtoo kana dabarse miseensota garee hidhattoota Al-Shabaab ta'uudhaan waraana irratti hirmaachuu isaaniitiif jedhameera. Abukadon himamtota Muhammad Warsame Muhammad namoni suni firafi hiriyota isani da wacu daf ufammale misensa al-shabab tawu daf miti jedani yofadi himamtota tae olijenno akagafatanu dubbachu nisani gabasamir Rdoktore kenya hoduna raf kamnu kanuma kopile kenya fani wajinini ni wajinintura
Fajirtan Sagale America Sagantafan Oromoti
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu
hordoftoota sagalee ameerikaa amma gara gabaasaalee keenya qopheessineetti ceena Komishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoonni sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beheneen jedhaman godina Kamaashii gara Caalu to'annaa jala galfachuu isaanii hordofee humni nageenyaa guyyaa har'aa dabalataan bobbaafamuu beeksisee jira. Komishinar Ittaanaan komishinichaa Inspeektar Misgaanaa Injifataa sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin hidhattootaa kana hawaasa irratti rakkoowwan hedduu uumaa akka jiru sababa hanqina humnoota naga eegumsa mootummaan seera kabachiisuun hin danda'amne jedhan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa irra deebii argachuuf carraaqaa jirra. Naakoor Malkaat Amboorraa gabaasee kana qindeesse.
Komishinarri itti aanaan itti seekaa komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Inspeektar Misgaanaa Injifataa humnootni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa magaalaa Kamaashii seenuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Kamaashii humni naga eegumsa mootummaa guutummaan guutuutti seenee jira. Sana ka'umsa godhachuudhaan har'aa eegalee walitti dhukaasuun hin jiru. Yeroo ammaa farreen nageenyaa dugda duubatti baqatanii jiru jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoonni sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beheneen jedhaman godina Kamaashii gara Caalu to'annoo jala galfatanii turuu isaanii komishinarri itti aanaa Inspeektar Misgaanaa dubbatanii jiru.
Beheneen sadaki Jawuneeshaan egaa kan itti aanaachaa dhiitoo cilaayee asxaaf maddagaagas.
Hidhattoonni Beheneen koolekshanii faana qindoomina qabu. Yaadaanis meeshaadhaanis wal deeggaru. Yeroo ammaa kana ammoo harka mootummaa kan jiru akka godina Kamaashiitti magaalota giddu galeessa aanolee shanan irraa kan hafe gandi tokkollee harka mootummaa hin jiru. Gama siyaasaanis waan biraanis guutummaatti quunnamtiin addaan citee jira jedhan. Sababaa sosochii hidhattoota kanneeniin rakkoowwan namummaa jiraattota godinichaa irra gahullee dubbatanii jiru. Inspeektar Misgaanaa.
Usiriinet yetanasa chigir allabet wayim lemasare salaamay allabet tawlo beknaade lay lebet gootala
sawa hanqina humna nageenya qabnuuf bakka hidhattootni aleellaatti raawwatanitti seera kabachiisuu hin dandeenye kanaan wal qabatee hawaasni jireenya gadadoo keessa jira manneen uummataa loon qabeenyi saamamee jira rakkoo namummaa guddaatu uumamaa jira beelli ni jiraata jennee tilmaamna. Qorichi hin jiru manneen wal'aansaas saamamanii jiru waan gama sana dhaqus hin jiru daandiin addaan citee jira quunnamtiinis hin jiru bakka kun hundi hin jirretti hawaasni dhibee gusaadhaaf saaxilamuu danda'a dubartootnis da'umsa irratti akkasuma danqamuu danda'u rakkoowwan deeggarsa namummaatiin hawaasni miidhamaa jira jedhan.
Dabalataanis torban darbe keessaa sababa humni nageenyaa mootummaa hanqateef qaamoleen naga eegumsaa mootummaa bakkaa bakkatti socho'anii nageenya kabachiisan hedduun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii Inspeektar Misgaanaa dubbatanii jiru.
ከማሽ ዞን ወረዳ ነኝ። ከኦሮሚያ ጋር የሚያዋስን ፏፏቴ የሚባል ቦታ አለ።
በሎጂ ግንፎይ አና ካማሺቲ በካ ናኖ ኦሮሚያ ወጅ ወልዳንጊሱ ፏፏቴ ጀለሙቱ ጅራ አቹማሞ ገንደ ኦሮሚያ ታቲ ሶስተኛ ጀለሙቱ ጅርቲ ሁኒ ነገኛ ከኝ ሶጊ ራከውዳን ገረ ፏፏቴ ሶይ መሉቲ ከኒ አቶስኒ ኦነክሸኒ ሐሊላ ረትራወተን የወደጉዬ ገቹዳን ሁኒ ነገኛ ይዱ ድራሚ ለማን ይጅሩ ከልቡን ደርብስ ጅራ ከምበክሰይነንም በከነስ አከሱመ ጅሩ ጀደን ኢንስፔክተር ምዝጋናው ሂደቶተ በሄኒን ጀደመን ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ከሰሶቾን ይትሱፍ ሰውባ አንቂነ ሁምኖ ተሞቱማቲን ረክሳቱ ሬጀቹን ለይ ሰገለ አሜሪካ ተመንጅሩ ሁምኒ ነገይ ጉምሳ ደበለታ አከበከ ሰነትቡባፉም ዋጅራሌ ፌደራላን ኢሚላሉ ገራገራ ጋፈታቱ ሬጅራ ጀደን ኢንስፔክተር ምዝጋናው ጉያር አሞ ሁምኒ ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ካማሺ ሰይኑ ሂመንጅሩ ጉርሙ ወሞቱማ ናንቻይ መቴ ቢልብላ ነርከኔ ዴቪ ገመይሳኒ ዴሱፍ ተታፊንታስ ኒያማፍ ሚልኮፍኔ ሃንጎ ዋጅራሊ ሞቱማ ፌደራላ ኢሚላሉ ራብልብላን ዴቪር ገቹፍ ያሊንታስስኒ አከሱማ አማፍ ሚልኮፍኔ አኮም ሚልካይን ቀበኔ ቂያና ሰገለ አሜሪካፍ ናጎርመልካ አምቦራ
ኦፒ ከኛ ተርበኒት ጨኔራ ከዱብስነፍ ጠገኝራ ካምፒ አፍሪካ ናኖ አብደቺ ሳተኢራ ገራናኖ አካን ላፈታ ወልቱብኢን ሰከይሳፍ አላን ራፈሙት ጅጅራ ማይና ጅሩ ከነት ዋይል ከኛ ኩታ ትግርኛ አብርሃም ዘሬ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ትገርጋራ ፕሮፌሰር በርኖት ሃሪሮ አላፍ ዳይሬክተር ዋልታ ቆረና አፍሪካ ከታን ሚካኤል ወልደ ማርያም ዱብሴጅራ ጃለነዴስ
ኩታንጋን አፍሪካ የሮአማ ጄቀምሰከይሰ ከጅሩዮተው ዱሩማ ካሴ ሴናተስ ገቢ ጠቢንሳ ከየሮድ ኤራ ረከታቱሬ ከጀደን ገርጋራ ፕሮፌሰራ ማይክል ወልደ ማርያም ከናብጀቻ ወልት ቡንሲ ፊረኮን ሃንጊቶ ኩታተ ነከይሰ ቱሬ ጀደን ገሩ ሃለመጅሩ ያደሳተው ዱበተኒ ጅረን
Now I think as you know the tragedy of all of this is that back in 2018
barakumala makuda sadetif kumala makuda sagal waye kutasana abdi gudda ture sababinsas jijjira ma Ethiopia af Sudan ke sattargame akasumas hariron Ethiopia af Eritrea giddu argamu santure kanaf motumonni kutasana gara demokratawa ta utti guddatu akasumas jijjira ma tudufa abdi jedu ture biyo fi ke statistae biyo ti olla giddu tinagabu sujedame ture amma garu kun hundumtu dubatti sigigate jira jedani Ethiopian walwaransa civilu tanqabam Sudan ceum sarafa ma ke sajirti kanafis raga kataw yali fon qolche motumma guyoti murasa dura gagge fame dajadan kanamales achu ma Sudan ke Darfuri fi biyetti baha bakkala ma ke sat jequm sijur yaddesa da kajadan gargara professora Michael Ertrafi Djibouti ke sat jijiramni demokratwan barbaachis inargamne jadan kanamales Somalian demsa filanno rakkoni samudate walakka jirti Al-Shababis Devi Ehum Nahorate Jabachumal Kamulena Dunya Filami Wan Somalia Biyati Kesa Fanni Mila Sami Abamun Kunhundumtu Yaddesa Ta'u Gargaran Professora Michael Waldamariam Ubachisa Nijran Gamabiran Sudan Kibba Keset Waligalten Nagenya Tolfam Rakko Biyatink Abdufurun Dandenye Biyati Nanno Hangatoku Keset Foye Enzi Kanargame Ta'us partilen walit buinsa sana keessa harka qaban waligalte tolfame ojirra inolchine jedan hariron hogano tabiya kan kutasa na giddu jiru rafamad fakkenya Ethiopia af Sudan giddu jedaniru kana hunduma keessatti biyonne alas kanne harka keessa qabanis nijiru jedani
the Gulf states Turkey Egypt Russia China the United States the Europeans
biyon galogalana Turkey Masri Russia China United States worri Europas gaanfa Africa ratti dorgommi alanga gesan qabu jede yada akkaso wagga sadiyo kan afur dura ture sanamiti kunimmo rafa majrut kadabale qaba jedan odugarin jirummo Somaliland filanno parlama kayero era dubattar kifata ture wagga kana kesa gaggesu sheti Walu magal tasgabi dabinsi kuta gamfa Afrika kesa kan yero era ture jennus inna magaru akaya desata udubatan jijirama Ethiopia Sudan kesa targame nalalu demsi rakisate akajur hubanna bulchin samotu ma barrera sirna demokrata ta yetti cesisun muddam safi rafa makaba garu sadar kasa amma jiru raga jide iyanne jedan walitti buyinsa Ethiopia kesatti gagge fama jirurra qaamni bu'aa argatu hinjiru ka jedhan gargaaraan Profeesara Michael warri walitti buyinsa kana keessaa harka qaban kan kutaas ta'e kan addunyaa tasgabii dhabiinsa akkasii keessa bu'aan argatan tokkoyyuu hinjiru jedhaniiru. Rakkoo jiru karaa nagaan furuun hundumaaf bu'aa qaba jedhanii walitti buyinsi kun garamitti deema? Paartileen walitti buyinsa kana keessa harka qaban yoom gattaanii dubbachuun walii galu isa jedhu tilmaamuun rakkisaadha jedhan wal waraansi furmaatan fidu badiin dhaqqabsiisuu danuudha. Kanaaf dhiibbaan biyyooti alaas barbaachisaadha jedhu Maayikel Walda Maariyaam. Kanneen wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa harka qaban mararra uggura kaa'uuf jecha ajaja aangawaa olaanaa pirezidaant Joo Baayiden dhiyeenya kana mallatteessan kan ilaaleen ennaa dubbatan.
There's likely going to be a number of impacts and just to be clear I think you know this is
kun ibba heddu qaba ajaja presidentin ken kan ittigafatamumman akkajiratu halatti mijesanida namota dun faste qamota walitubinsa kana kesa harka qaban undaf baye akkayadu kanen walitubinsa kana kesa tirmatan karana gan furmata kabar badan gochu dibba kame natti fakkata jedaniru kana gochun sani gama kanin Amerikaan hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa waliin qabdu irratti rakkoo fiduu mala. Kun eenyuufiyyuu waan haaraa ta'uun qabu waan ifatti deemaa jirurraas argamaa jiraa jedhaniiru. Biyyoonni alaa dhimma kana keessaa harka qabanis gara furmaata karaa nagaa dhufuutti akka yaadan akkasumas hundumaa immoo ija walqixxeen akka ilaalaniif hubachiisan. Dhimma kana karaa nagaa furuuf mariin gaggeeffamuu qabaa yaada jedhee dhiyaate Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan Hiwaati fudhachuusaa beeksisee jira ka jedhan gargaaraa Profeesaraa Maayikel marii kana Yuunaayitid Isteets akka hooggantu gaafatee jedhan. Mariif ni teenya jechuun kun hangam dhugaadha. Inni jedhu ega mariif ta'anii booda kan ilaalamu ta'a. Nagaa buusuuf murtoon kennamanii fi rakkisoo ta'an fudhachuu isaaniis ilaaluuf deemna. Kun hundumtuu kanneen mariif ta'a mara ilaallataa jedhanii marii kana jalqabuufis waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa argamuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Maraafuu xumurarratti furmaanni karaa duula waraanaa argamu akka hin jirre hunduu ni hubatu jechuudhaan yuunivarsiitii Boston keessatti gargaaraa Profeesaraa kan waa'ee saayinsii siyaasaa fi hariiroo alaa akkasumas daayirektara waaltaa qorannoo Afrikaa akka ta'an Maayikel Walda Maariyaam Maasaachusetts irraa yaada isaanii xumuranii jiru.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo qophii keenya torbanii dhaggeeffattoota dargaggootaatti fuulleffate qophii labataatti ce'ina.
Turizimii Oromiyaa Embaasii Indooneziyaa Finfinneetti argamu wajjin ta'uudhaan dorgommii Visit Oromiyaa Hackathon jedhamu qopheesseera. Dorgommii kanaafis dhuunfaadhaan namoonni 500 akka gareetti immoo gareen 75 galmaahu biiroon kun karaa fuula feesbuukii isaa Visit Oromiyaa jedhu kamsa kaleessaa ibse. Kana keessa immoo an hirmaatan garee 8 qofa. Rakkinoota karaa turizimii jiran dargaggoonni ogummaa teeknoolojii odeeffannoo akkasumas immoo ogummaa kompiitarii qaban kalaqa adda addaa uumuudhaan yaada haaraa fiduudhaan akka irratti hojjetaniif dorgommiin kun qophaa'uusaatu ibsame. Mata dureen kun dubbii ijoo qophii labata har'aati. Qindeensa Yaanasanii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammee.
Ani maqaan koo Mul'ataa Alam jedhama yookiin Roobaa Mul'ataa Alamiin beekama. Dursaa garee dijitaal turizimiidha jechuudha koomishinii turizimii Oromiyaa keessatti.
Hakatoonni kana nama waa'ee kompiitarii waa'ee teeknooloojii hin beekne akka galutti na ibsi.
Hakatoonii jechuun jecha lamarraa dhufe haka kan jedhuu fi maaraatoon kan jedhurraa walitti dhufeetu hakatoon jedhame. Ittisaa immoo dafanii yeroo gabaabaa keessatti rakkina tokkoof soolishinii fiduu jechuudha akkuma maraatooniitti. So yeroba ye kon software developer sa namota oji ogesta computera tan tu sirriti beka akatoni jechun guya murtay guya sadif yoba ete guya free fee kanaji sat torba sa milama achuma olani achuma bulani to rakina wanto koreti argame juru sana solution ikidura ichura kara computera hakatoni kuni turizmi ratti kopaye rakinosa kara turizmi jirani software fi application fi kankana fakkasan hardware fi yedamudani yero gababa guya sadi afkesati rakinotuma major jiraman juru jiraman fi solution fi dura kopaye jura hakatoni kuni
namoni rmatan kenyef amas abde fanno kara facebook kesani gaddi sanin garana ma ibashani olitu galfade nanir madda jede gutuma biyarra mo finfinne kesa qofamo esai namon gut
ya e wonder coming kun yokin application kun hunduma open ture bana ture namnun dum to dorgo mu danda ture hunduma bana de argame yicho
amas akane technology kesa jiru qofa don tay wada da gefato ta kenyef dawato ta kenyes fis ifadau maalti kamudan darako akami fakenya rako geji batinu rako bakajiru beku timo rako malfa rako erojin
yae gafi baye garila romiana ma akka warakani ti akka biyota kani resource lab disuntain nitokofa marketing and the promotion kanjala mujira sirna gabaf sirna dadi saji chula inila mafani research lab disi data mfuna na misri tikan kinda injuru turi ambazonati. So kesuma warakan ala man ratta da kanani ba ita yefazo so marketing kesata malfa su jiro yojadami website onni madassa tourist oromia bexesani ba inin turi kanandura amma wajiro kenya website lam officially gade disejira to kofan kana software numti akati oromia da wotu fi oromia ni tourist otana kishin hawotam projectama ba inin len turi wajira kanan kanina ka olo kit kanjelamani album oromia kanjelamani amma simmo fulrot kan gadifama nijiru la masadi garo worri amma makaside faida ro ola nijiru jecho nitoko marketing and the promotion kanjelam kanareti gaba gudafi bexisa gudda hojetu janetu yana gafa software in bai chademo gafa application in bai chademo akasuma dagetin namas ba e dabalade majenne wan yanu fi inne sanke samba fakenya fi virtual reality fa namni manu masayo romia da wochu ka bajani naman nanu wonto ta kasakasi solution ni kara kasi jiran furuda fi technology ngi gudda ka bajani yana inne zo ko fans ni kala inne la mafan software zo ro hoje samani database kan ando sirriti kin dai information guzo kan te why how what sort of tourism romia kisa jirani fakenya jifeli example okay fakenya salpana mitsurafi gosota sindro meka sujira bakewan hawata turisti meka sujira turisti barana meka sufe barana wanchi kanufe meka wogaru meka sufu danda da me researching ba yo jazamin turre kanandu enni kayo ke grafun ratif le ba isigargara database yo jichunjira software sa data ho jesse kim de fachune le ba ege gudda gaba kana tigati amannu fi rakino ta kasakasi furuni danda o jene wan yanu fi cara wodorgo mi kana ko pesi ne jicho
marin biro turizmi oromiatti dursa gare digitalian ta e mullata alamo wajinin gone ntumuramne beksa kana bodet devina
dawatto taw dagge fato tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala ma walakka jirka baga sa saditti teso kenya satellite tiyo sat kana magadi rattun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss tiyo sat virtual channel 57 degrees east rat la kofsa daka system virtual channel mo dawatto taw dagge fato ethiopia airtrav jibutitif kuma jaf dibalama sodoma ka somalia tif kuma jaf dibalama sodomi tok kakeniatif kuma jaf dibalama soddomi lama ordoftota voa 24 yokan voa digdemia furif kuma jaf dibalama soddomi sadi akasmas dawwatota voa tv yokan tv mc duwajaf kuma jaf dibalama digdemi sagal kanamales marsariti kenya voa afanoromof fula one media wasumma kenya ka facebook twitter instagram youtube irattu wargachu dandesu
embassy indonesia finfinnet jiru wajjinene kan dabanne kessan wajjin hojjecha jiru guya kam jalqaba esatimo
gafa fulbana didame afroti harajal kawa akajrazi pakisamo embassy mandonija kisati galmi gudanjira chuma kisati akanjal kawa mujechu
tia kana mawan kana qinde sitti buakmi yawra dufan warama hirmatan kana dande kisani ga hakatonin yorobaye designing jira coding programming kununda walkesa qaba bifa kanu hatau dande tio fi qaban san foye fachu dafe mawan hara umu kesa kamrat tiye fatten buan samal yetegd
yada isani yokin idea sani kara marsariti kenya gad mufe gad lakisani samay bodde dakani mi chalal leda bastine wori hafanisi yada sani tugatame yokin gadibwa da jerame sun tayin ni ba era kina gudanu tete rakina covid tini basike tini mota ba ike sume sune dan da amne namashan tama wal ke sume sun dan den ike sume mota kenya ojini kana fada nani ga kuja ba fachu ba badu wanti ne expect go jo lene amai masan kuni project sani fitani Nuisa moga makenya ni akai sani yada sani projekti sani kana hitani zangar gare rakina karaturi mijuru wani noje na rakina kana furuda nda ajada mijirani akasamfurani abdi gudan kawa ni abdi gudan nkabu nisadafani mu kundurgo misa jalkabate malisa rumaniti akasa jalkabate mu kundur baye gudala marsala mafa sadafa itifufa bae utu wal ran fagazi ni jota ja taudanda je saddi taudanda wagangu je der abdarda yero sana gane mota baqe yero wal tifidademu wondor gomi qofasun tani namotum entrepreneur ni tani bani takasan bana abdin qaba rakina turizmi furura ni jal qaba inela mafa entrepreneur yo kinemo namota dergago to ofilu masani hoji umani hoji tudandani ni sada famo hoji uman sanarati yu galingu danar gamu biyatilaf gudara jede sanamana so sankana sadan walitti yade kistagashe nude bisere sayada
keli biyat energa majitta dergomi mona biro dergomo fi fiswa argachu fi war mo hujira akam wonarga tano malen
sure e balasi kashiran kopes majira soko foton tanemo partneru takin yakantani kanene ka wadahu jigamza oromia Cooperative Bank of Oromia Development Bank of Ethiopia kan jalamani akasumas Mastercard Foundation ine nuf partneru zakenya da isano jinile walte hine hoji sani akasan sirit fit ambasani niger gar sirilu maddito chulo
pingunis kopi racala derga goza wara kasimo labata ref hoji jel qaberatti tiyefat kopi labatati bifa barnota kana jollena kasenan technology kanan IT stae computer stae kanakana namne kabaratu erganda barseto jirate jolleda jala dufani
ya amani sagantan kun ndumtu kanen kindai wajire kenya centeri acalu hundisa tourism incubation center kanjeru gudazo kokaba so centerin kun malojisa jollen idea kabani gosabarno takamirayu tawdanga ufani idea sana chit incubate go chudandau digital library achikesa tijarajira library achira fayedamani gosito tali achikesa fayedamuni dandau achuman go yasa da fara tonton do chobabadu centering kone gafa sambasa guda kin fulbana ditemi jani e bifama akasoni kunis sajelat dakani ni kopai kana pontin gosu jolena ma graduate korani jor aitiro to jichajrani profession insani computerate kante fani ideas on your system kubiz gochudandaw turizmiras yade qabusana fani yade efechudandaw gargar sabarbadan kamiyu ni gargaru da feron dumayu kopela gorsani kabu jolene yorobai it rojeramu biya kanati indandamu yokin badaf da zaman qabu jelama garu akumati hojisanila ani encourage gochun barbada biya kanati sitrakini ba injira rakini furamu qabu baye tujira rakini sun mukani ni furamu qabu yun biyo sa guddatan chaala nu tichalwa gudda ga rakini akuma ba injira opportunity ba isu jira yichu so charasana tifayedamni jolen programming ibarasani software ibarasani jolen aitro jira hunduntu charakana tifayedamu qabu jene tayada anakasan IT galani felisani egu number bada garo IT tu galani ananna titwalan jala dengale wananta efi IT kesa galani rakino sejira huntu ma solution ifiduni namo tawul kunam sisoni hoji abdusa fi charra hoji umu wangudare de sayada
yeroo keetiif yaada nu biraan geessee fayyaa ta'e ulfaadha.
Asoo guddaa galatoomas miti.
Hordoftoota keenyaa qophiin har'aaf jennee kanumaan xumurraa nagaatti bula.